dande studio amu sumana abadu kettiniɗon jamɗe joyi ƴaɓɓore ke min taji capanɗe tati kibaruji meɗen fulfulde. Omar Hamma jangato kalder combiyano wonanno e dow masinaji nani koye kibaruji meɗen. E nder koye kibaruji meɗen ni e kala e wiide wurnude ladde mbatunde tenera e yore nde wari saɗorda muɗum heɓane mosole. Ɗum woni hoore haala ñalade ittanade leyɗe adunaru ganjaye e laddeji. Nonni mbiyen filla laamo raggal lobbal kan woni baddal natugal hakkunde meruɓe heyɓe wiyeteɓe délégueɓe ɓe région Dosso e maradi hawtade e coopération leydi sisimeji. Nonni mbiyen maaro demeteɗo ɗo ene nder leydi meɗen Niger Tchadake sanne o fiidu hoƴƴi hakkilloji nimɓe nawtortoɓe mum e jantoe nder région Tillabé. Wurnude ladde batunde kañƴum e mbiyen tenera e yoro nde wari saɗorna muɗum heɓane mosolle. Ɗum woni hoore haala batu ñalade ittanade leydi adunaru gam jaaye e laddeji ko waɗa hande joyi lewru juin o. Ɗo nder Niger du ni mbiyen hano bonugol nokkuje ɗum no wadda harto rafi heɓude barke ndemam ɗow tano e fa hande rafi keƴora ñamdu e talkako. Ɗum saabi ko gomnanti leydi Niger hoƴƴi aadi wurnude nokkuje batuɗe ɗen ko watto hitande fuu hectare uji ujunaji hemre. Colonel Soumana Issoufou ardiɗo Saroussaw jiiɗo filla wurnugol nokkuje e durwididde e tenera nani ko e Soumane Sina.
De 2016 à 2016
nangude duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeegom warde duuɓi ujunaji ɗiɗi e lasso e tati ko watta hectare uji million ujunaji keme joyyi gan en golla burnita golle gaɗaɗe ɗe du gaddi ko ladde nden enden wiliti pooli e birdiji ladde gon garti nokkuje gon golle gaɗaɗe ɗe du balliri enɗan soɗake caka himɓe cakantarare nden enɗan jonde lobbere heeɗi gam golle noon ɓe himɓeɓe enɗan ni joɓete keɓa du ko kumtiro ha juji mumen. Golle ɗe ɓuytiri dillol himɓe ci'e mumen dabboyde leyɗe yaasi nader kuɓeje go batamaje gollaɗe ɗe du burna ko awa nder majje yimɓen ɗon no keɓana fakka muɗum sanne. Misali awre windi bundu e ko nandi titta ko sigila nder nokkuje ɗe en
kadi morenga aujourd'hui
saykote nder région Agadez Solatik mbiyen caggal nde ɗum hemno toɓo muɗum arano le jeɗɗire ƴaɓɓinde ɗe le ondeje goɗɗe ɗe région on. Waɗoɓe golle deme kalijeje gatti gikke sanne nde ƴiwonde du wari le wakkati kanduɗo to waɗoɓe golle demal albacce no Ahmed Ouwa dekotoɗo do ardiɗo dental waɗoɓe demal albacce nder région Agadez wi karimanise.
Nder commune mo Tabelot Dabaga mbiyam toɓi sanne ko waɗi ko deli naati leydi ni soofi sanne ho yirna heɓama gam leydi ni soofi no juno wulwulo ngon ɗuyti dina jeɗɗije bitti ɗito. Ɗum waddani ndemoɓe ho yirna gam ɓe keɓam ɓe ndema. Joni ndemoɓe puɗɗan wonnol kaliji maɓɓe gere du puɗɗan awol kamannaji ndungu fuɗɗi no handiri himɓe nani belɗum sanne. Ɗo gatta gokka du ko ɗo yaade balɗe seɗɗa ndiyam toɓan kasenda
certain ko ri von kule.
Nonni mbiye meruɓe bangueje gallure Arlit noddama to mairie mawɗo on gam hokkude lamdi dow filla ɓiɓɓe wuuro ɓe gala hen e ɗowtanade laabi ɓingu leyda ko misali ñiɓude nder nokkuje kawtaɗe. Omar Jibzi secrétaire général mairie mawɗo mo gallure Arlit nani ko famtini Moutari Abdoulahi dow majju.
Bangueje kewɗe himɓe muɗum no gadda boytali mumen wi'ude laabi ɗin no ɗon no uddi himɓe mbawa tokkirde yawta ga heɓude mosolo majjum waddi min gattiɗane yaade e perfet andindemo komin puɗɗan wattude none dow nokkuje ñiɓaɗe ko hana dow gonga ko woni no sukka laabi ɗi enden hawtiɗade du golloɓe mairie min gaɗata golle ɗe enden min kokka jeeɓe nokkuje ɗe enden jeɗɗije ɗiɗi ɓe cotta ɗum de hana non du mairie waran fusude nokkuje maɓɓe ɗe enden umminde ɓe min kawri jon en bangueje gam hawta gollididde e maɓɓe min tugoto du dow ko lawol laamu leydi kawjingol fi o enden wi.
Garten nder région Dosso to mbiten tati lewru juin bittiɗo yaade nayi mum woni ko ɗum waɗi jiidal hakkunde wattaɓe dow nokku meruɓe heɓe ko mbite administrateur délégué en ɓe région Dosso e maradi hawtade e fedde leydi sis koro majjum woni heɓude sigila wallirde commune uji ɗi. Madame Zina Oumar Chafar kawjiɗo filla sigila laamo raggal lobbal e feccugol koɓeje nder fedde leydi sisnani ko winana hadisasa
hawrina non waɗani gam fottude e ardiɓe heyɓe kalfinaɓe hawju kominiji ɗin andan min potta du ɓe juuɗe mu en tawa derfi ko wadda yaadu yeeso min kalda dow sigilaji ɗi leydi suisse gomnati muɗum wonno wallira joɗɗine golle région douso min gaɗi hawrina amin nde du gam andude ko golla ko hoddi gollede min pama du fa hande ñumoji yimɓe kam fuu e golle cigilaɗe waɗede min kolla himɓe du anniyaji ɗi min tawra wallirde yaadu yeeso heɓum cakantaraji région douso de endan minen he ardiɓe hawju communiji ɗi endan neɗɗo amin fuu sengo mum duro yettinde aadiji mum
kote nder région Tillabéri to dental pelle jinganoɓe hakkeji ɓiɓɓe leydi région le jeɗɗire ƴaɓɓinde nde woni ko gaɗi burtaki janjan wurtinde talkuru hollude mettorgal ɓerde mu'en dow filla kippitanɗe pelle murtuɓe tokkitiɗo wadde saatu fuu hamma umoru mamar secrétaire général dental maɓɓe nani ko wi Abdoul Aziz Hasoumi
ko wona no tefe dermu no ɗiɗi arande ni min gari miccitade e jurginade gam mayɓe himɓe leydi yaade soogeji mursiyonkiji mu'en dalila rafke ƴoɗon hakkillo fukkingo tawango nokkuje reedu leydi meɗen fudu misali ɗo enda nder région Tillabéri amin o enda den ɗiɗaɓel mum min gatti dane yaade ardiɓe hawju leydi di endan ko watta ɓe durwa mosolo rafke ƴoɗon hakkillo fukkingo go endan heɓum jonde jaam tabbita caka himɓe région Tillabéri o endan ɗum waɗa du min kolli laaɓi kanaɗi tokkirede sigilaji joɗɗine nder andinore amin nde min gaɗite gam jeɗɗije cakitiɗe ɗe endan ni fi rafi ke ƴoɗon hakkillo fukkingo go endan no ɗon no waɗa sembe cakantaraji région Tillabéri
e lawal ngal ni en jatana to endan difa département mo engue gemi kaɗɗole jiilaki mobilaji biyeteɗe el kura kura ɗi no tokkiti waddude saɗorna hanto ɓantari fi arzuko département o e miccintinde dow ni mbiyen lebbi majjum ɗiɗi ni ko ngol lawol laamu hooƴa yaade to ardiɓe hawsu nokku ngu gage cherumi goto mo fedde jinganoɓe hakkejo ɓiɓɓe leydi nani ko wi Abdoulaye Maina
miɗon tawa nder saɗorna mawɗum dorbotoɓe mobilaji no ɓuura himɓe keme nayo ko darna jonde ɓolum o no wawi waddi saɗormaji kewɗi miɗon gatta dande e hooreɓe leydi ni ɓe ƴeewa laabi ɗiya hanni ade ko watta ɓen ɗon puɗɗa golle maɓɓe ɓe daro e golla fa woɗa dow laabi ɗi laamu dartini no hani sukaɓe ummatore leydi ni nan nawɗum leydi muɗumɓe handa ɓi wuuro waɗa hunde ko berogo moto wari waɗi nder wuuro mum so wi'ama niɗɗo acca na to yaaha nokku wanere fuu no ha niɗɗo woɗɗo ɗum moɓe ɗe ko himɓe sodana hana fa niɗɗo bonna wuuro mum non gam nafude leydi muɗum non
département mo gaya jeeya kenana nder région douso to mbiye ɓadangal julɗe layya o luumo gaya ngo nanni dammunci sanne ko saabi mbini natol dabbaji ɗi dow nder luuɓo woni gam battal e maɓɓol keeri leyɗe gere kanƴum waɗi ko mbiye bandi min fadel aluye yewtidoy e sonnoɓe dabbaji gere famminirɓe hano ni
fille coggu dammuci hikka sey muñal lumugo ndertaki jewɗi uginaji laso laso e goo wala uginaji sappo e nayyi sappo e joyi funa woodi
langa o kay
wallaiɓe natude leydi meɗen ndi sako ɓe mbawa yeehude ñamode luuɓe meɗen ɗe endan dabaji lumakum en feewi neɗɗo waddan mbey ɗiɗi fa tati illa subaka fa nange yana wala ga soode nder majji dabaji ɗin du kanni nder lumugon no heewi
alamanayi mo ngayni abuni
keeri on mbama dammuci gala no wurtidi himɓe soodi fa yarale leydi kotonu sonnowa laabi on mbama jewdir ujunaji waran dia himɓe no hayko ɗum ujunaji laso
waranka yo waynoɓe de yo musino kaka dade nuboraɓeydu
gala no gaare ñamude luuɓe amin hannden no luumugo enden warre no ni neɗɗo tokkirta degom heɓa degon du sonna
sahaoo
nonni mbiyen kegano woni ko policeji peji kolli ngeelu Allah fuu nimɓe tato ɓe juuɗe mum tawal nder barol nimɓe tato gomɗo enda nder ñamey hakkunde sappo e joyi lewru mai warde tati lewru juillet duuɓi ujunaji ɗiɗi e nogay e nayyi neɗɗo arana o kani warana abbi ɗum ɗiɗaɓo on dow warana debbo gon nder hôtel ɗo enda nder gallu ñamey nden noon tataɓo on dow yehi waroyi goɗɗo ton enda nder bangeere gam kale caggal nde wiɗagol waɗano kam woni ko nimɓe ɓe juuɗe dekado mu'en lawtiɓe godana duuɓi nogay warde nogay e joyi nonni mbiyen goho lewru juillet yaade jeegom mum woni ko batu lawal tataɓal luumo kollol joom en campaniji dow filla fina tawaji e kampaniji gonji toji kullantereje dum du wada kena der nokkure wi'etende CCO jegal nyame koro majun tawa kena sembindinde lumo fina tawa leydi ndin yerno makki garba ardido nokkure hakkilindu filla darjinde kampaniji dende der leydi meden Niger wiri Ali Munkale Hussein.
Cette année nous avons le
hikka Burkina Faso e leydi Mali fu noddama gari batu dum kollol gol enda no wodi warbe do fannu jimi wonjitidde kulle wadude pede silma no wodi waddube dewte bindade no wodi kawjibe fannu piol dewte den enda wurtinde sengo goto are fina tawano nawtortede are jimi gade himbe no he warde no wodi du ekkintinoje gonade no gade batu joda hale e ko nandi titta fu hikka min bi ay tile sey wodube licence APEC derol hokkude lawol joddinde company horem na wallirde wadobe jimi der golle mu min bi neddo fu wodi ko wadde holla nyamude lumo kollol gol enden bismillah joom himbe du wi redu leydi meden gari nyamude lumo kollol
representé par leur œuvre
ardida serus kajeda fila fijoji pertal balde der region do son hen sembindide sodondirde enda hakkunde bien pelle gadoje fijoji pertal balli to enda der region on salamat kadir yewtidi e makonani ko fammin domaj
nous avons commencé
min puddi yaade yi oyde mobe pelle latobe bal wotta andal e pamral nata kunami geddire ni hande ko gommido mi fotti horebe pelle fumo region modoso min jewtidi e mabbe hakkune amin du min yewi labi di hani koje baka hande misal sani fijo duru na latol bal na wada na irimu futilei pelle dento no hani wara to fijo ngon basa hana ko fedde mabbe dum wadi ko min kali do filla nangodirol gam latol bal na irimu no hawra himbe non dunon no wada ko himbe nangondira faa woda ko watta latol bal na irimu lato hunde non ko skabe ummatore no hidi sanne
en plein pour la jeunesse.
Yewtere men pindino hande hartana do filla biɓɓe région Tileberi waɗoɓe golle demal maaro e nawtortoɓe mum no tawa nder fi cattuɗo sanne misali ɓeydegol ceede maarori nde kanjum waɗi ko mbiye nde mum sakuru maaro cokkaɗo conetenoɗo ujunaji ɗiɗi e keme ɗiɗi hande warti ujunaji joyi bandimi ala min wasarnani ko wido majo
lumo Tileberi tawaɗen huɓere mawne tawane dane maayo leydi Niger to maaro du ni fa hannden remete sanne amma hannden ɗum waɗan lebbi ko himɓe no boyto du ƴaada maaro gonaɗo no reme cakantarare de enɗan maaro nokkure de du himɓe leydi no giɗimo sanne nani ko jon en ɓaalegon mbi'i dow majjum
wallahi mo a caada
wallahi maaro on caadake gande mun konkoru e tirɗu ndu min cottana ɗum buuɗi capanɗe joyi capanɗe jeegom amma hannden buuɗi capanɗe jeenayi ndu sonnete fey ko maarori keyri wurti ɗum e haala ka kalte kam warana soodude maarori ko buuɗi ujunaji joyi tawi du sakuru ndu sonnata kena ujunaji joyi kando ka nden mum sakuru ndu miɗen cooda ɗum buuɗi ujunaji ɗiɗi e keme ɗiɗi ujunaji ɗiɗi e kemanayi nden ne laamu ngu ƴeewa ko wawi waɗan demi nder
majjum
maaro on ceede mum ɓeydama demu lesoji tati e sappo konkoru ɗum sonneteno joni himɓe gere ne sonna ɗum lesoji nayyi amma ko ɗuuɗi fuu lesoji tati e sappo e joyi connata ɗum
ko waddi ƴaada maaro o enden no ɗuuɗi hanono remoɓe maaro o enden mbi'iri hammay goto nder remoɓe maaro o enden
hala gara wotte dogone
soni ko yirnaɗan heɓama harto birguiri engrais ɗon to fuu maaro on no hoya essence on do tiiɗi kulle ɗiɗi ɗe woni torre remoɓe hannde woɗi sakuru engrais wotur sonnata kena buuɗi ujunaji jeegom jeɗɗi nden ne feesi sakuru maaro ndu ujunaji joyi sonna no heɓta sakuru engrais nde neɗɗo golli wattai engrais du meere no nden ujunaji ɗiɗi e keme joyi sakuru engrais ndu sonnete yottake nder ceeɗi ndu sonne buuɗi ujunaji ɗiɗi e keme jeetati essence wari tiiɗi na ko jonka gas min gattanta masiniji amin yarnide ɗum ɗo nda waɗiri e mun hitande machine maɗa no bona de essence kay nde ñalowma muɓɓo gaɗɗaɗa yarnira ɗum fay hunde ƴuta e machine maɗa hikka awatirde amin nde fuu wati
kulbu parkatak
ko watta maaro o enden to ƴaadu waddi ko remoɓe makko codoɓe makko connire himɓe kam fuu e ñamoɓe maaro o enden no ƴama gomnati wallira essence na gasoil ko yarna ruggaji ɗe enden ni heɓo nder ko yirnam o wallira du engrais o ko nandi titta waɗude demal maaro o enden kandu heɓo nder ko yirnam
ɗo wonto kibaruji meɗen tili e fulfulde kirtete jahirde